ananikosha. Fundi aki ya Mungu anajua adi anachosha. Toto zinapiga bila kuonga, ila kwa kiojanja sina kani chuna kama mboga. Nipe kwenye kiti kwenye sofa, kitanda cha malofa. Mama hiyo taiti ulivo ijazaga, taratibu mama usije ukachana. Come closer, baby closer. Oh mama take your clothes off. Let's make love in a rover. Inama kidogi doki. Fanya ka unapiga deki. Deki give me some cake. God bless your mama. Ayana. The way you move your waistline, Ayana, na, na, mm-mm.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana, na, na, mm-mm.
Nasema baby, musha kidete. Nasema baby, musha.
Na kamaradi yata imechemka, poza kwa maji. Nakutegemea fundi mashine unipe service. Mimi mwenzio kwako nimekaa natia kambi. Come here make a chop your money, baby. Come closer, baby closer. Ooh, baby take your clothes off. Let's make love in a rover.
Inama kidogi doki. Fanya ka unapiga deki. Becky, give me some cake.
Ayana.
God bless your mama, Ayana.
God bless my mama, mama.
Hey, the way you move your waistline, Ayana. Na, na.
God bless your father, Ayana. Hey, umogo magaribi, baby, Ayana. Na, na. Kuku, hasa ukishika. Tapa, tapa. Boy, you know I can get it over you. Hasa ukishika hapa. Pumzi sina na tapa, tapa. Boy, you know I can get it over you.
Nasema baby, musha, musha kidete. Nasema baby, musha, musha kidete. Nasema baby, musha, musha kidete.
Mama, take your